E wodi goddo neddo biyeteedo Cornelius, kulowo Allah, konde nyandere e mo yaha e mo wada do'aare. Wonde nyandere Allah liloy malaa'ikaajo wari to makko, wi Cornelius, Cornelius Allah nani do'aare maada, jabi bo yaha nder siire jessoda duunyaaru, mbiyaabe be lila be njaha to goddo e tom badeedo do'aare biyeteedo Beatrice o wara. Sey o yahi o hawriti duunyaaru, o lili to Beatrice. Beatrice bo sey wari, sey yahi dow hossere fuddi wadgo adda. O wadi adda faa o doli. De o doli sey o efti gite o yi malle fere fere yeso makko. Allah wi mo Beatrice umma hirsu nyam. Beatrice bi mi nyamata ko laaba. Allah bi mo Beatrice ta har min ko Allah labbini. Beatrice e nder nyumgodum. Sey bo linde go wari bi Beatrice umma ko alaawol portingol jaha dammugal wuro sojeru. E wodi jama'aari do rentunema. Beatrice ummi ho ilaawol yahago. Sey o fotti sojeru. Dendu ardimo no nattini mo nder wuro. O tawi jama'aari e rentimo. Den o bi doka hokkay yimbe Ibrahim gara den lardu. Jodo do e mabbe fa natta nder gure mabbe. Ma Allah hollimo o wara. Na e labbe tan ko e tunnube gam duunya fu. Sey o bi sojeru dume lilandaaya. Sojeru bi Allah hollimi mi lilamma ga ngajoda jama'aari. Sey Beatrice ummi o bi Allah lildo e Yesu gam o hisna duunyaaru fu e laawol makko. Ma yimbe ngañimo be piyimo be mbarimo dow gaafaangal gada balde tati o ummitake. Sey Beatrice be diwadango be do'aare. Sey faabe kebi ruhube fu sengidum. Sey Beatrice ummi o bi dum hatta manna be yimbe do'aare gam be kebi be fu ruhu bano min kebri ruhu. Beatrice hoibe o wadanoibe baptisma.